Isa, sekulula ukuthemba wena, kubo bonke ndikhethe wena. Endithi asoze ndikukhohlise, ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo, kubo bonke ndikhethe wena. Uzoyimamelele ngoma indicingisa wena, ndibonge ithuba ondiphe lona ngempela. Ndibonga impatho yakho inobumene, imanga zabonke nabangakholelwa kuthando lunje, alukho lunjena. Undiphethe kahle dear, uthando noxolo. Wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena, kubo bonke ndikhethe wena. Endithi asoze ndikukhohlise, ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo, kubo bonke ndikhethe wena.
Mina ngazi angono, kodwa ngiyabona ngifanele. Wena wazi angono, konke lo dali kongokwa. Nika ni, ta-ta-ta, wazalana.
Sekulula ukuthemba wena, kubo bonke ndikhethe wena. Endithi asoze ndikukhohlise, ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo, kubo bonke ndikhethe wena.
Some drum.